Records. Na producer now, South Coast Records. Tushauriane 2018. Kitu kimoja mweza ko mimi nataka kukwambia. Dali wangu, nitaomba samani dali, wenda po kama nitakukosea. Mpenzi wangu, nina kitu kimoja mweza ko mimi nataka kukwambia. Dali wangu, nitaomba samani dali, wenda po kama nitakukosea. Nina nia napiga simu kila mara, hata tukiwa chumbani. Uwezi hata kumwambia tafadhali na mume wangu chumbani. Nina nia napiga simu kila mara, hata tukiwa chumbani. Uwezi hata kumwambia tafadhali na mume wangu chumbani. Kila siku anatuma noti kwa laini ya Safaricom, Airtel ndio meseji, eti baby I love you. Picha zake dedi una komenti, una mjibu you are welcome. Utapeli ndio sipendi, kumbuka baby I need you. Silo bandia, macho yako yana kuchukia sana dali, kwa vituko unavonifanyia. Moyo wangu, moyo wangu umekutunuku kwa penzi lisilo bandia. Macho yangu yana kuchukia sana dali, kwa vituko unavonifanyia. Kama kuna mwengine niambie dali, yapo mini taumia. Hama mweza kuwataka wabe ijali, kwangu utojichubua. Kama kuna mwengine niambie dali, yapo mini taumia. Hama mweza kuwataka wabe ijali, kwangu utojirembua. Kila siku sisi twagombana na sababu sioni. Kama penzi limekwisha, niambie nijue moja. Natamaa sitoikatisha, nitabaki tu kungoja. Baby wangu sababisha, sinioneshe vioja. Mtoto wa Diani, promoter vizushi. Nisalimie Mwaga Pesa aka Mwakashi. Kijana Zimwe, kijana Zimwe. Sikiliza kinanda cha kijana Mboni, mtoto wa Tiwi. Chezo, chezo, chezo.